Msafi.com.
Kushanjwa mina.
Sauti ya kita.
Uno. Beat maker.
Oya masera. Majita. Wauni wanangu, eti walizani nimepotea,
nimerudi tena,
eti walisema nimeferi, sasa
nimekuja tena.
Sikia sasa, ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo.
Wazimu.
Oya namuamsha ibilisi, namuamsha shetani.
Shetani.
Kumbe mina fanya feo, nataka ushindani, narudi kinyamsisi. Kama sijulikani, lazima waulizane ya nani kama utani. Oya nimeachia chuma wameishika ya moto, ni hatari kwa afya yako, weka mbali na watoto. Walio tukata tarudi peku peku na ngoko. Oya we misoja zistegeme upepo. Tunajua, tunajua, tunajua. Wanatuchukia, watupendi, tunajua. Tunachola, tunachola, tunachola. Wametukata na kanyagia, tunachola. Wote tuende kidukwapo. Cheza mangu mangu singeli, ngefika mbali, angekwepo mare magwa. Saivi sasambu, sasambu. Amna udambu, udambu, gemu limeshikwa na wasi. Konekcheni za mafungu. Eti waliza nini mepotea.
Nimerudi tena.
Eti walisema nimeferi, sasa
nimekuja tena.
Sikia sasa, ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo.
Nabadilika, nabadilika kama kinyonga. Swali kopi ile wakikopi tunato. Nasilimisha, nasilimisha, jalambari nasonga. Walijua tanifelisha, nitaishi kwa kunga unga. Walitukata, sasa hivyo wanalia lia. Wameacha gari, wameshuka njiani, wamepotea. Wanajisahau, wanashobwa na fagilia. Kuishi nao hao, tuligombana hadi na familia. Riski mantashiru, tuseme takbiri. Usijaribu kuniroga, utasomewa albadiri. Nyinyi ndo mmenifanya niwe jambazi, niwe jangiri. Na mkingia kwenye kumina na nezangu mina wakiri. Tunajua, tunajua, tunajua. Wanatuchukia, watupendi, tunajua. Tunachola, tunachola, tunachola. Wametukata na kanyagia, tunachola.
Wazimu.
Oya masera, majita, wauni, wanangu. Ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo,
ligoma mepiga nani, ligoma
mepiga udo.
Abala MC. Sauti ya kita. Anikiwa Waikiki Entertainment. Familia. Anikiwa na producer Cairo. Cairo baba. Udo genius. Beat maker. Atimu ile ile. 26 kipaji. Wazee wa SYK brand. Sauti ya kita.
Wabishwa Mbagala. Temeke Kinondoni mpaka Ilala.
Kinondoni shamba. Wabishwa Mosko. Togo S. Familia. Badiantazi mtani utalo mboy. Tani. Watafutaji South Africa. Aju ya begi sasa. Dolo Fontaine. Waze wa big time. Wabishi wa Keko Street Fighter. Tolori.
Wana nyamara usingizi ya sara.
It's the magician.